DJ what? DJ Bone.
Radio Dirty Cold. Dirty Cold and Shinik.
And your boy
MBK's finest.
Yeah.
I got P1 on this.
Let's go. Tapa mozi, sometimes umavichitina mu. Kapena ni kukukonda maningine. Kapena sindiwe, mbambu yuko tapa mozi. Sometimes umavichitina mu. Kapena ni kukukonda maningine. Awe baby,
nizata pia mbule.
Mami,
nizata zumbule.
Love you.
This love will go sour if you find my love. You guys ni kukosa ni donya misozi meso yanga boka. Uone kakiuti ni kakulangana. Uli different spelling kukundiwe nkanga. Cheating on me since I started a letter. I'm not desperate, let's separate. Mukati mwa mtima ni choka misozi. Ni chani kasi unga nishite so ine kansi. Wambo vishti lamo na wadezi ni kuona. Osaone kweni kalamazi. Dirty Cold ni shirika. Radio,
Tapamozi, sometimes umavichitina mu. Kapena ni kukukonda maningine. Kapena sindiwe, mbambu yuko tapamozi. Sometimes umavichitina mu. Kapena ni kukukonda maningine. Awe baby,
nizaka pia mbule.
Mami,
nizaka zumbule.
Love you.
Benda si wondoloka izi misango zawa yamba suzaleka. Nibamili veta shika pali faso hivi nika kulanga mmeso ninkala pazoli. Waziwono ngela weka wenze setodi. Wakonda kuyesa vindu vevishita wadoti. Nipemela mulast, hello lasti. Sinibili vana manje nduwe njoka. Sinifuna kukuona mmeso manga choka. Wamba kukopeleza wachivulu naona. Wayamba kusamvela iwe one day nenzaka kutualila.
Kapena sindiwe tapamozi, sometimes umavichitina mu. Kapena ni kukukonda maningine. Kapena sindiwe, mbambu yuko tapamozi. Sometimes umavichitina mu. Kapena ni kukukonda maningine. Awe baby,
nizaka pia mbule.
Mami,
nizaka zumbule.
Love you. Wonder to body, but you wait, don't love me, baby, baki. Why do you take me for granted? Love we ain't going to fool with me, mubake. Sumazi, what's happening? I could pass a mutima wanga. Nimazi, phone, sabu, shendi, when no wonder, baby. Kapena sindiwe, mbambu yuko tapamozi. Sometimes umavichitina mu. Kapena ni kukukonda maningi. Kapena sindiwe, mbambu yuko tapamozi.
DJ Tracy Black King Janjo I see. Ha! Southern Classics. To the Oshile Kalini guys. In the building. Ha!
A level studio production. Production. DJ what? DJ Bone.